yako ndani kwangu.
Bike gang
fresh to you.
Wezi washaingia ndani, tafanya nini? Shazama ndani, tafanya nini? Wezi washaingia ndani, tafanya nini? Washazama ndani, tafanya nini? Kama mefata pesa mnaweza chukua, kama shida kivisa bufa chukua. Kama mefata pesa mnaweza chukua, kama shida kivisa bufa chukua. Ila chondelo yangu tumsije mkaniwa. Ila chondelo yangu jamani.
How oh, oh, one no media. How oh, oh, one to fire. How oh, oh, one no media. How oh, one to fire.
Police, police, police. Call 911. Wameshangoa dirisha bisasa kondani.
Police, police, police. Call 911.
Wameshafunja milango wengine chumbani.
Police, police, police. Call 911.
Tunaomba msaada rakisha tuko matatani.
Police, police, police. Call 911.
Wanavyo tutisha tisha takufa jamani.
Wana marungu, wana mapanga. Metuweka mtukati sina ujanja. Wana marungu,
yeah.
Wana mapanga,
ah.
Wamechukua kabati pia na mkwanja. Wana marungu, wana mapanga. Nakiona kiyama na isi na danja. Wana marungu,
yeah.
Wana mapanga,
ah.
Wengine wamekuja na visu. Tumero yangu washaingia ndani, tafanya nini? Washazama ndani, tafanya nini? Wezi washaingia ndani, tafanya nini? Oya majirani, mtafanya nini?
Kama mnataka pesa waleti chukua. Kama mnataka simu laptop chukua. Kama mnataka na chaji pia chukua.
Ila chonde baby wangu, jamani tutauana. Mina mpenda baby,
baby, baby.
Mina mtaka baby,
baby, baby.
Mina mlavu baby,
baby, baby.
Mina mpenda.
Wanakuja!
How, how, one no media. How, how, wame tufamia. How, how, one no media. How, how, wame tufamia.
Vishandwa, vishandwa, vishandwa.
Usijisahau.
Vishandwa, vishandwa, vishandwa.
Usijisahau.
Una vishandwa, vishandwa, vishandwa.
Usijisahau.
Vishandwa, vishandwa, vishandwa.
Usijisahau.
Wazee wakukwapua.
Vishandwa.
Usijisahau.
Vishandwa.
Wakupita na simu.
Vishandwa.
Usijisahau.
Vishandwa.
Wazee wa fingerprint.
Vishandwa.
Usijisahau.
Vishandwa.
Wazee wa roba za mbao.
Vishandwa.
Usijisahau.
Vishandwa.
Master like a master, and this is the good master.